Hello guys, my name is Mugo Eric and welcome to the Kenyan Diaries podcast. This is an audio journal about Kenyans brought to you by a Kenyan, inspiring Kenyans to navigate living in this beautiful country. I have no intention of writing your diary, but join me as we read the diary of our guest today. Hello guys, welcome to another episode of the Kenyan Diaries. Yeah, and another episode, another guest. And today's guest is a special one, Maze. Nimekuwa nikitaka kumleta for a while. Sababu, kama kuna story, kumnajonga tu Kenyan Diaries ni a story za watu, a story za wa Kenya. Na Mkenya akifanya kitu amazing, ni better tusikie story yake. Na tukubali tu, kama kuna kitu utalan, ulan. So, today's story ni story ya tajiri wangu. Na me the first time nilisikia kuhusu tajiri wangu nilikuwa campus. Back in my campus days. Nilikuwa tu pale nilikuwa nadhani hata ni one of my classmates, Gera. Shout out to Gera. So nilikuwa naona mati shows imeandikwa kitu tena inamaliza na tajiri wangu. Sikuwa najua hata the deep meaning na ya tajiri wangu, kumbe ni story mpaka ya mental health and everything venye nilienda kwa IG yake nikaona anajaribu kupush something ya happiness and everything. Lakini sasa, today at least tutaweza kusikia hii story na tusikia hata the guy behind tajiri wangu, sababu najua hata watu wengi hawajui tajiri wangu. Wanasikianga tu tajiri wangu, lakini hawajui the guy behind tajiri wangu. So welcome Alf. Niaje bro?
Poa sana. Dudo umepiga intro deadly kushinda yenye ningesema.
kweli. Una deserve your flowers maze.
Shukran. Mm.
Kwaje lakini?
Niko freshi. Mm-hmm. God amekuwa grateful, amekuwa faithful. Mm. Na ndo maana tuko hapa bro.
Kweli. Yeah. Shukran sana kwa kukam. Najua tulipanga hiki tu. Unaniambia tu ni shine ni kusumbua. Siku imekam.
Mambo ni mengi bana hii.
Mambo ni mengi.
Lakini hatuwezi shindwa kupata time ya kufanya vitu meaningful kama kukua kwa hii podcast. Mm. Na unadu job safi. Shukra. Na ndio maana sijaifikiria twice. Na hata ukinitaka tena siku ingine after leo nitakam tu.
Shukran bro. So ndio kwanza tufike sasa mpaka kwa tajiri wangu. Naweza penda sana kwanza nijue kuhusu Alf. Ando ni kujua, I think, naeza taka kwanza kupata story ya mse, I think, mtu wanza na childhood maze, pale mse alianza tu yani. Ndiyo, I think, kawa kuna kitu you shape mse ni kutoka childhood, kawa kuna vitu maybe unafanyanga sahi, ukifikiria unaona enyea hii kitu nilianza kutoka, kutoka back. Unaweza ni mbia kusu childhood yako na vitu zime kushape kwa life yako.
Unanirudisha mbali manze.
Tunaanza hivyo.
Mimi ni mzee.
Si mzee sana.
Mimi ni mzee. So nilizaliwa Umo.
Aha.
Tukahamia Mada. Legend has it, hiyo siku tu tulimove in Mada, ndio the first day niliwalk, ndio the first time nilimake my first steps.
Walai.
Nikagrow nice. Mada mpaka around 207.
Aha.
Ndio tukahamia Ronga. And then since your time nimekuwa tu hudra tu Ronga. Nimekuwa boys wa Ronga. Home tuko watatu. Mm-hmm. But tumeishi watu wengi, so hatuko watatu. Mm. Tuko wengi. Mtaa kwetu tuko wengi. Niko na brothers wengi, niko na sisters wengi, niko na parents wengi.
Mm-hmm.
So I think hiyo ndio kitu imefanya venye niko. Because nimegrow ile kuona wasi wanasaidiana, wasi wanasupportiana. Because there's never one time mta, tulikuwa mimi, mzae, mother, bro, sis, ivo wane. Mm-hmm. Kuna koga na idha mse moja ma wasi wawili.
Mm-hmm.
So hivyo ndo tumegrow. Na I think imefanya pia, imenisaidia kubuild relationships na wasi.
Mm-hmm.
Na kujua venye kuinteract na wasi, na kuishi na wasi.
Okay, nice.
Yeah,
nice.
So hiyo ndiyo imeni shape. You get a lot sana from kuobserve venye tumerezi wa mta.
Mm. I think hata kuna kitu Gera chatu na intermention sana kwa iPod. Alisema amejifunza, ameona collaboration sana kuna wake yako. Sababu ameona venye collaboration inaweza move na inaweza saidia mse mpaka kwa kazi na kwa life ya mse.
Mm.
Na I think hiyo ni kitu me-mention. Kwa wase, acha tu nikurudisha kwa hiyo story venye mmesema. Awase, nye mlikuwa nao mtaani ni maybe makuzo nini?
Yeah, ni relatives. Ah, okay. Ni relatives. At some point pia unapata friends wa wa either mzae ama mother wanakaa wanatutembelea. So like mtai na kuaga ni place tu unaweza ingia tu una walk in tu una get inaga pressure au unaweza kaa mchill. Yeah manzi. Ni place great. Easy. Great. Yani ni place rahisi sana ku grow.
Eh. Yeah. Wewe ndo firstborn?
Mimi ndo firstborn.
Ah. Wewe ndo unaonyesha watu sasa njia.
Mimi ndio na set example na kuna bro yangu who is 3 years younger than me.
Okay.
And then kuna sister yangu pia mdogo ako high school.
Ah, ako high school. Ah, nice, nice, nice. Au at least wameona njia yako na umeset example poa.
Mimi hata nataka gawanishinde.
Ni ukweli, ukweli.
Inamaanisha wasipokushinde inamaanisha wana fail.
Wana fail. Yeah. Sababu unafaa ku wana
you set the bar, alafu sasa it's now up to them wa go over that bar.
Umesema tu kavenye sister yangu niambie sister yangu mimi ni last born. Sasa mimi na mpo yango pressure mob na naambiwa kuna vitu walifanya zenye sifai kufanya. Sababu wamefanya mistakes zingine ndio mimi nisifanye. Hivyo ndio like true. Life ilisetiwa. Mimi kwa last born kuna mistakes walifaa kufanya ndio nisifanye. Na kuna mistakes wazazi wako walifaa kufanya ndio wewe usifanye kama first born.
True.
Ukweli, ukweli. Lakini hiyo ni kali. At least tumejua ulikuwa umeona nini. Ulienda Raima sasa umo ama madam?
Ah, madam. Nilienda Raima mada. For kama kuanzia class 1 hadi 3 and then nikaenda nika transfer, nikaenda Nairobi Primary. Ndio nikadua di class 8.
Ah, okay. Okay.
Yeah.
Chuo high school?
High school nilienda Jangwani.
Jangwani? Yeah. Iko wapi?
Inaitwa Sawagongo High School.
Ah, nimesikia.
Sawagongo High School. Nani alikuwa anapenda kutu enjoy Seth Gore? Alikuwa anapenda kutu enjoy sana, but hiyo ni shule deadly sana.
Kwa nini? Ana enjoy kwa nini?
Si hiyo jina tu ina sound too funny.
Inaenda ku sound ka jina yake. Sawagongo Seth nini?
Lakini ni ilikuwa chuo fiti, ilikuwa chuo poa sana. I think pia nililan vitu mob huko. One of the things ni huko ndo nilianza kupendea music. So ili ni shape perception yangu ya music na venye na view music sana sana na pia venye naishi na wase.
Kwa vitu zenye zinaweza ku defend na sema music imekuwa part kubwa sana na maisha yako na
manze nikiwa na stress kidogo nasikiza ngoma. Nikiwa nasikia nimenice fit sana nasikiza ngoma. Yani me and music hawezi tu set apart.
Umeshikanisho hivyo. Ile shilingi kwa ya pili.
Shilingi kwa ya pili chanda na pete.
Chanda na pete. Sasa na hiyo vibe ya music hata tu nipige tu nini yako ya old school music nione kama yenyewe unashika mziki. Sawa, ni finish the lyrics. Ni ngoma tu tano za kupitia tukiendelea na story.
Za
tu.
Kenya?
Za Kenya tu.
Nice. Nice.
Hii ni Kenyan Diaries. Lazima tukae wa Kenya kabisa. Sawa. Ya kwanza nataka tu umalizie. Haya, ukipata nini tena unaweza sema moja ni point moja ya kumalizia. Point ya pili ni ngoma na msanii mwenye limbo hiyo ngoma.
Haya, ukuwe considerate juu pia mimi maisha yangu kama nusu tu kuona TV na radio. TV ilichomekanga manzi.
Hiyo story utaniambia.
Tukakuja kununua TV baadaye.
Lakini umesema wewe ni mzee, hata hizi ngoma kazi, naona hizi ngoma ni mimi wakati
kama ni kina dola kabari hizo nitaziwahi.
Yao ndio kina nani sasa?
Sasa unaona.
Sasa yenyewe si yao.
Twende.
Hapa ni I think ukiwa high school hivi maybe. Haya. Jasho ya tiririka.
Moyo wapiga bana. Kila mtu anawika.
Ngoma ni ya nani?
Ai. Mahiwa tunapewa. Mos, Isa.
Isa. Nice one. Hapo kuna points mbili vizuri sana. Aya, nina mshuku. Acha, maybe hapo jina moja, maybe unaweza kusajua.
Ni nameless.
Nice one. Ah, sawa. Huku Nairobi nimejua watu wengi.
Major.
Walizia.
Ngoma ni inaitwa ile barua, si ndio? Walai nimesahau hiyo line. Nipe tu point yangu moja.
Sawa, hapo sasa tuseme uko na points ngapi? Uko na points 2, 4, 5. Unamalizia wengine wazuri, wengine hawanipendi, sijali. Jengo alinifunza kaki jeshi.
Kaki jeshi kweli.
Eh, kani ningekuwa msanii wa sanaa
wasila, ningekuwa na kani ningekuwa msanii wa sanaa ya sinaa, ningekuwa na jamii ya wasadamu kama saba na mabunduki na makofi ya kabila lao.
Hii ni maajabu.
Ah. Fun fact, madhangu ni mode na alifundisha nyashi.
Hello? Ah! Ni vizuri hata nimemaliza.
Eh, anamuonanga kwa TV anasema, huyu nilimfunza.
Walai?
Huyu nilimfunza, eh. Madhangu alifunza nyashi.
Alifunza nini gani?
Primary.
Subject gani?
Madhangu alikuwa anafundisha maths na English na social studies. But I think hiyo time alikuwa anafunza maths sana. Madhango anajua hesabu bana.
Eh.
Yeah. Hey, eh mbaya.
Wewe unajua hesabu hivyo?
Zi.
Hako anakupatia tishon after ni.
Eh?
Hako anakupatia tishon after.
Mimi unajua pia unajua inakoga na venye msee yuko. Utapata mi languages niko fiti kabisa kabisa. Hatuwezi sumbua na languages lakini maths na sciences. Zi. I think ndo maana hata napenda arts.
Unapenda arts.
Eh.
Ah, nice. Eh, by the way, ni unajua kwanza watu wale naona kama mama yao au mabuda yao ni mode. Kuna kale kwanza kama ni wa languages.
Eh.
Unapata ngoo mstari sasa kama wenyewe ni msanii. Hiyo wordplay mingi ulianza kupata kutoka ukiwa mtoi nini. Eh, vitu kai hizo ulikuwa unazifanya ukiwa mtoi?
Zi.
Eh.
Mimi hata sikuwa najua napenda ngoma manzi. Niliangukia ngoma tu kijokes high school.
Kijokes.
Eh.
Kuanza kurap.
Kuanza kurap. So nilikuwa na boys wangu fulani nimeingia hivi high school. Nimeingia sawa gongo letu wasewa sha join. Mimi nilikuwa wale wa kutafutiwa shule juni liitwa shule Nairobi. Na mzazi hataki nisome Nairobi.
Nipate
nipate exposure. Ah, kuharibika singeharibika. Kwa nyumba ya mwalimu huwezi haribika. Una chance. So nikapelekwa chuo. Nimeingia tu hivi daro. Unajua nikiwa class 8 tulikuwa na form fulani. Ile mathematical set. Unaipimp, unaikapo mast... Iyo time kina Lilwayne ndio walikuwa kusema.
Yeah.
Umekapo mastika za Lilwayne. Kuna carpet hadi kwa set bana.
We?
Kuna chali flani alikuwa mesunda mbaka iPod hapo ndani. Na tukwechigo wow. Class 8. So mimi nimeenda na ile set yangu ninyi nilimada na yo class 8. Iyo chali akaniangalia hivi, umetoka nai. Kamambia hee. Hivu ndo tukaanzanga, tuka click, tuwe msiaka kwa best friend yangu. Anajita Kawesa, Kawesa ni pia ni msani.
Kawesa ni ya.
So, time fulani nimeenda home, nilikuwa msik. Kurudi napata jamaa meform group yake ya ngoma.
Chuo.
Chuo. So, ile wana rap rap nini nini. Nikakatu chini, nikaenda pia mi nikandika mistari zangu mba kando. So yu time wana jam, wamejam, wamemaliza ngoma. Mi nikaeka vasi yangu hapo ndani. Hivo ndo nikaanza music.
Wow. Uli kwa ule msa waku freestyle, siya titu naandika?
Ah, naandika, mi wandika. So yu, through yu ndiyo nika get into music. Si udu music na ye mara mob. Hata kama si kukolabo, si udu vitu mob sana pamoja.
Music by the way usaidia sana. Mi hata mimi, si miss toi ngoma lakini music unisaidia tu kwa maisha tu. Yani nikifikiria tu naeza kaivi ni kam nisikize, nisikie. At least stress imepungua ama kitu kaa hiyo.
True.
Kweli, kweli. Eh, high school yako ni kama ilikuwa sana kuhusu. Sasa ndo unaona sasa mambo ya art nini.
Eh.
Unaona sasa ni kama unahitaji ni kufuata hiyo path. Na kampo sasa?
Eh, kampo yangu pia ilikuwa fiti.
Lenda kampo gani?
Nilikuwa UON.
Ah, okay.
Nilikuwa nasoma broadcast journalism. So, mi klase zangu zilikuwaga part-time. So, mchana, nafanya tu mambo yangu nini nini. Alafu jioni naingia shule mpaka kuanzia kitu 5 hadi 8. So, huko ndiyo pia nikala Kenya nadu sahi. Sahi nadu photography, videography. Hiyo ndiyo na hustle nayo hapa mjini. Ilikuwa fiti, ilikuwa fiti. Campus inakupeaga perspective different ya life. Because una meet tena wase wengine different.
From different places.
From different places, different backgrounds. And then unajua hapa sasa kila mtu wako above 18. So niwe ukuwe smart na ukuwe wise. Na wase unaeka karibu na wewe. Because hiyo ndio time ni rahisi sana uanze kudu drugs.
Ukweli.
Ni time rahisi sana u drop out. Ni time rahisi sana u make life yako ikuwe fiti. Life yako change tu kabisa. Hiyo ndio, that's the only place yenye na building imse. Nasemaga, ata uki drop out, lakini first year uliingia na uka experience hiyo nini, unaukingi out different. Compared na mse ajaingia kwa hizo gates. No shade, but even ndivyo mi feel.
So unaweza recommend, yani unajua kama mimi nimekuwa na mabeshte wenye tulitoka nao form 4, si ati maisha yao mbaya wamekam tu ni, but kuna mse mwingine kama hata mimi mwenye nimekam nikasoma miaka 4 nikamaliza, na kuna wengine tulianza nao waka drop out. Wewe tuseme sasa uko na ile situation na advice mse kuhusu yani ku drop out ama kuendelea ama nini, unaweza ambia mse aendelee?
Mimi naweza ambia mse especially wase wako high school.
Kwanza high school true.
Work so hard. Ama work hard enough for you to enter those gates za high institution of learning. Kwa sababu I think we all agree that the system is broken.
True.
Utaingia usome miaka zako 4 and then ushinde ku get job. But your place inakufundisha pia si lazima uandikwe job. Kuna unit ya entrepreneurship. So jaribu tu, ita change kitu kwa venye una view life. Of importance inakuanga hiyo experience. Naweza ambia mse yako primary afanye bidii aende high school. Gava sahi at least imejaribu kufanya high school ikue 100% transition to high school. So huko pia uta meet different people, different walks of life, different experiences. Mi live life yangu personally na experiences. So hizo ndio vitu zao make sense kwangu.
Zinakujenga
hata kama singeenda hiyo basi kampo. Experience ya mtaa si enough. Unajua?
Kweli.
For instance ningekuwa naishi Ronga na sijaenda kampo, nini itakuwa inanipeleka tao? Kasi chuo UON.
Kweli.
Ama naishi Ronga na chuo ni MMU. Nini itafanya nisitoke, nini apart from you kuenda chuo MMU, nini itafanya nitoke kwa Keja? Niende tu MMU, hakuna.
Kweli.
Kasi kuenda Suimo.
Ni kweli.
Una get.
Umeyo kitu umesema kwanza ni sawa, mimi nimetoka Murang'a. Kama kuna kitu sisi watu wa huko si wewe, nikuenda Nairobi.
Shule ndio imekuleta, una get. But sasa hiyo shama da chuo. Na kurudi Murang'a ni hard.
Hata
utapata hata kama ulikam first year peke yake.
Yeah.
Ukirudi Murang'a, au fikiri the same ama uview vitu the same na beshte yako mwenye ako hiyo Murang'a na agenda ni ame zero grace tu Murang'a.
Actually hiyo ni kitu important. Unaona kasa hii hata naona anga wale mabeshte. Kuna wale yani tulimaliza nao form 4 kaka, wakaanza tu maisha home. Na kuna wengine wenye walikam kampo, tena after kampo akarudi. Then wewe unaona mindset yenu imechange
kabisa.
Kabisa.
Eh.
Na si ati ni background ni environment yenye uko around inakufanya ukue hivyo.
Yes. Unaanza kuona vitu na unaingia wavelength yako sasa. So ni wewe upate wasi wako on the same wavelength na wewe. Move pamoja. Na mjenge vitu.
Very important. Kali sana. Sasa at least tumepata background yako, tumekujua. At least hatuwezi sema watu kujua. At least tumejua mpaka kwenye ulikuwa na umetoka.
Kweli, kweli.
Sasa story ya tajiri wangu. Tajiri wangu ilianza wapi?
Tajiri wangu ilianza tu kwa simu yangu fulani. Nasemaga tajiri wangu is a brand of love.
Brand of love. Why?
Because kenye ilifanya nianze pia ilikuwa love. In a very, very strange way. kuna mse nilikuwa napenda hiyo time. Alafu akanibo. Hatukukosana, alinibo.
Alikubo.
Zile tu ma fight so fala ufala tu. So hiyo time mimi nilikuwa najisikia manze mimi ndio the prize bana.
Always.
Sijui kama mmecheki hivi dayu jamaa mna enjoy anajitesa pro iko. manze so funny thing, nilikuwa najitanga mkurugenzi. Hiyo mwaka. And then hadi Twitter handle yangu ilikuwa mkurugenzi 2021.
Aha.
Hadi Twitter handle yangu ilikuwa mkurugenzi.
Ehe.
So nikachanga tu kuitumia. Nika change username, nika change tu kila kitu. A few months down the line, abeli mtu asindo huyo nani mkurugenzi.
Bana.
So it time mimi najiambia I'm the prize, nasikia kusema I'm the prize mkurugenzi. Uh-huh. But sasa unaona kuna mkurugenzi.
Kuna mkurugenzi.
Amwezi kwa mkurugenzi wawili.
Ukweli.
Eh.
Mm.
So the same time pia ni ile tukipiga story na kwamba hey, story yako ni ya uongo tajiri wangu. So hivyo ndo tajiri wangu katokea. Hiyo ni story ya jaba tajiri wangu. So hapo ndo nikaongezea tajiri wangu. So ikakuwa you are the prize tajiri wangu.
Mm.
Nikaandika tu hapo quote yangu fulani, nikapiga hapo caption. Sikujua manze ingekuwa ingeanza ku make sense tuwase.
So hii siku yenye uliandika hii kitu ni wakati after dem yako kubwa.
Eh, hiyo siku tu tumeboiana hata tuongeleshani hiyo siku.
Eh.
Hatuongeleshani nikasema tu you know what? I'm the prize man.
I'm the prize tajiri wangu.
Mwanaume pia unaeka kiburi kidogo.
Pia tini, kwanza sasa hii tunaambiwa wanaume sasa yuko inaitwa baby boy era.
Baby boy era.
Eh.
Nikapiga hapo post yangu.
Eh.
Kitu ikaniambia ni print kwa tisho.
Eh.
Nikaenda nikaprint kwa tisho. Sasa unatembea tu tao pole pole tu kwa roundi zako shughuli zako msia anakutapa na kukuambia hey, tisho yako ni deadly you'll get wapi? Kaambia ni mimi nimemake. Unaweza nimekia. Eh. Hivyo ndo nikaanza.
Ah,
eh. So tajiri wangu along the line nika ipea meaning, nika get meaning yake. Uh-huh. Basically inamaanisha tajiri ni msia yako rich ama wealthy.
Mhm.
So
in money ama
hapo ndio naenda.
Ah, okay.
So philosophy yetu ni uko alive, ndio.
Mhm.
Hiyo ndio the first building block ya utajiri.
Kuwa alive,
kukuwa alive.
Mhm.
Because being alive allows you to go out there and hustle.
Mhm. True.
And do something and make connections and try to make your life better.
Mhm.
Because I also don't think there's someone somewhere just sitting amekaa na medi venye life yake anataka ikuwe mbaya.
Mm, ukweli.
Hata ule mse mwenye unaona life yake manze inakuwa destroyed, there's something ana chase. Kama ni drugs manze anatafuta hiyo high. Hiyo ndio inampea meaning.
Yeah, true.
Sadly haiendagi poa.
Mm.
But mimi si usema as long as uko alive hiyo ni chance yako ya kuenda kudu kitu for yourself and the people around you.
Mm-hmm.
So hivyo ndio tajiri wangu ika grow. Post zangu sasa zilikuwa tu za kujisike
wewe mwenyewe,
mimi mwenyewe.
Mm-hmm.
Kitu nikakam nika realize is that someone in Ukraine is feeling the exact same way you're feeling right now,
but you don't know that person.
But you don't know that person. Yeah. So the moment you say nataka kesho ni siku better tajiri wangu, that guy feels the same.
True.
Anajipea psych kesho itakuwa siku poa. So you're talking to that guy who is in Ukraine, kuna hizo fights, but you're telling this guy manze tomorrow will be a better day.
Mm-hmm.
So emotions ni vitu, ni kitu kenye na feel sahi.
Mm-hmm.
Mse mwingine ana feel mahali. So niki make hizo posts, I'm speaking to that person who's feeling like, man, I can't do this. But we're just telling him, hold on, keep pushing.
Sasa hiyo ndio utajiri.
Hiyo ndio utajiri. Okay, you're alive. You're alive.
The first thing ni kuwa alive.
Ukiwa alive.
Then I think the second thing ni affirmation.
Yes.
Affirmation yenye unapata sasa na kuambiwa kesho itakuwa better tajiri wangu.
Yes. And then now showing up.
Showing up.
That's always that show up for yourself.
Uh-huh.
Yes.
Ah, nice.
Because if you don't,
someone
will show up for you.
Mm.
And he might make a mess for you.
True.
Yeah.
Eh. Yani story yote ilianza na mdem kukubo. Iyo ni kali.
Brand of love. Ndona kusho.
Eh, eh.
Hata mi ukwa grateful hadi sahi. Na uyo dem ni best yangu.
Ah,
eh, nice. So, nice. Mi ukwa grateful hadi sahi. Hadi time ilikuwa ina grow. Hadi sahi, anakuwaga like, eh, I'm rooting for you. Una get. Ni brand of love, hakuna hate.
Mm.
Haina hate. Si hatuna chance ya kuhate, man.
Hakuna.
Hate ni burden bigi sana ya kubea. Imagine unakaga tu mahali we ni hater. Hakuna kitu uta make out of life from
hiyo
hate.
Sasa, ndiyo sasa tunaweza sema hiyo ni kuwa pua.
Hiyo ni kukuwa pua. Hiyo ni kukuwa pua. Mm. Oh, sasa we ni maskini wangu.
We ni maskini.
Juu... Kuhate manzi sijaielewa vinye ugo. Sijaielewa.
Na sasa lakini najua, unajua kwa kila kitu mtu akianza. Na I think nimeona na hata kwa vitu zenye nimefanya. Una spread love, but maybe hupati love. Umepata kiyo kitu kwa tajiri wangu?
Kuspread love lakini si get love.
Like wase how I get point yenye ni wanaona tu hii ni tisho tu, wewe unatafuta tu pesa tu. Naona? Lakini how I get meaning yenye unajaribu yani kuni. So, wanaanza kusema hii ni ufala, siwezi baya hata tisho kaa hiyo. Naona?
Eh, nishai get kitu kaa hiyo.
Mm-hmm.
Actually ilikuwa on Twitter.
Mm-hmm.
Which is pretty obvious. Vitu kaa hizo zikongia IG. So, yeah. Umse was like, Kenyans are interesting.
Mm-hmm.
It was something in the line of the middle class. Mm. The middle class, as well, they are condescending their opinions, thoughts, and someone has made what? Is now making money out of it. Na t-shirts. Can you say I understand?
Mm-hmm.
We don't even care about selling t-shirts.
Mm.
Tajiri wangu, mi si jali, bro. Kama tunauza t-shirts, kama hatuuzi, we don't care because that's not what brought us here.
Yeah.
What brought us here is spreading positivity.
Mm-hmm.
And we do that through these online platforms.
Mm.
Una get? Tunataka msia eze kujiexpress.
Mm.
Na feel ni kama ana feel hard.
Mm-hmm.
Una get?
Mm.
Zile vitu wasee hawaezi sema, tunawasemea.
Mm.
Una get? So ukikamu, una feel si tunadai ku make do ni sawa tuna make do yes kila msia kwa Nairobi kutafuta do which is just a plus you get but the bigger picture is I want people to be happy, I want people to be able to express themselves, we want people to be able to interact and make life out of whatever they see in front of them, you get. So vitu kai zote hazitusumbuangi. Tunaweza enda months bila sales, weeks, days bila sales. But man, the bigger picture, we always show up. We'll always post.
Mm.
We'll always tweet. We'll always go out to events, meet people. You know, DMZ tu pia ziko always open.
Mm.
So, tunaendelea na life, manze.
Wow. Hiyo ni kali. Unajoka kuna kitu. Last, some few episodes tulikuwa na dem flani na ituwa Winnie. Nadhani unamjua.
Karis. Groove Queen.
Groove Queen mwenye. Na tulikuwa naongea kuhusu mental health na venyani. Watu wako na control ya mental health yao lakini wana hawafikiri yani.
Mm.
Ni kama unaona, unaweka too much in your mind. Design. Hata hunot mental health yako inaharibika.
Mm.
Na wakati ingine, a simple, kuona tu a simple post hivyo tu, unaona, tulia, tuseme tuka tulia kidogo tajiri wangu. Hivyo tu, inakufanya yani, ni kama yu wiki ululeka, kitungu ni expensive tajiri wangu. Na enyewe kitungu imekuwa expensive.
Manze, ni kwa hivi Twitter, msia ametweet hapo, anaitwa Captain Ochenge. Captain Ochenge is the guy who does deliveries for us, orders.
Okay.
So he was like, manze, kitunguni expensive aje. Kidogo tu na scroll hivi tena, manze, napatana na mse mwingine tena me tweet about onions. Kurudi hivi Instagram tena onions. Ai, why not? Let's speak, let's talk. Kuna watu wengi wajaongea mambo ya hiyo onions.
Na ukweli?
Eh.
Ukienda kwa soko unakasirika sababu ya onions. Lakini kiona kitu kaa hiyo inanifanya tu ni na smile tu nasema, natulia tu nasema, enyewe.
Alafu sasa juu pia brand color yetu, the primary color is orange.
Yeah.
We are now telling guys, onions are expensive, but kuna pixies and oranges.
Wow.
So wow. Don't buy green oranges because they are not orange. Buy orange oranges.
Okay. By then, mbona ulifanya primary color ilikuwa na nini? Kuna meaning yenye imekam na nini?
Orange is a very, very bright color.
Mm-hmm.
Na bright colors generally zina motivating some part of the brain. Mm-hmm. Yenye natoa hiyo hormones za happiness. Mm-hmm. Na kukua too lively na kujibamba.
Mm-hmm. Nice. Enyewe, sabu. Ya kitunguu ni bomba mbaya. Sabu, enyewe kitunguu ni expensive, lakini unakam tu unaona. Ni maisha
venye niko sahi. Na vitunguu. So unaenda na buy vitunguu zako tatu.
Yeah.
Na machungwa kama nne. Unakuwa na balance diet.
Unakuwa na balance.
Lazima tu nini vitamin C.
Aki. Sabu wenye muhimu.
Eat your fruits.
Sawa. Lakini yenyewe, your story ya mental health I think ni very important na venye umejaribu sasa ku spread your positivity. Kuna wase ukutext hivyo na kuambia santi.
Mara mob sana. Unaget mse ya mekutext ya mekuambia. Manzi, last year I was in the pits. But your page helped me go through. I even still go through your page kwa zile posts za kitambo. Niki feel some type of way. Hapo ndio nilijoyo kitu ni serious. Mi nilikuwa naidu kuji-express.
Mm-hmm.
But sasa kuna mse inamikia sense.
Mm.
Hadi ya kuambie. Budu najua online kila mse anakuanga shughuli zake.
Kweli.
But mse ya take time akudm. Akuambia hii post yako imenimekia sense, nimefanya nika feel some type of way.
Yeah.
Ina mean a lot. Kuna mse alini textingi, akaniambia hiyo post yenye umemake leo, nataka t-shirts mbili, different colors of that same post. So that when I wear the merchandise, I feel the same feeling. Yeah.
Wow.
Na ni inspiring sana. Hizo ndio vitu zao ufanya sasa tuna keep going.
Mm-hmm.
Yeah, see, we don't focus on negativity.
Mm.
Mm.
Na kutoa hiyo negativity kwanza na saa hii venye economy iko, I think ni ngumu. Na hivyo I think ndo nilikuwa, si ngumu but
Ni task.
Yeah. Kutoa hiyo ni kwa watu, ufikirie tu positive. Mpaka wakati maisha ni ngumu unacheka tu, unasema tu. Una smile out of the negativity bad. Mm.
Reason to smile. Koji Radical. Uh-huh. Is an artist I listen to a lot.
Uh-huh.
Because pia music yake inakuweka a certain space.
Yeah.
Ni kama an unlocking some part of your brain.
True.
So, me try to find reasons to smile. Mm-hmm. Despite the situations. In as much as we also encourage people, we also have our own battles.
Yeah.
And there are battles we have to win.
Mm-hmm.
Whether we show up or we don't show up,
mm-hmm.
but of importance is winning the battles. Mm-hmm. And you only win battles when you show up. So, me personally, ujiambia, if I can't do anything about it, Jesus take the wheel. If I can do something about it, I do something, and while at it, Jesus take the wheel.
Nice.
Mungu mbele.
Yeah. Ukweli. Ime nikumbusha kutu fulani miupenda. Mm. Ya. Hata sijuwa msee witoje. Lakini niliona tu kwa zile videos. The real and everything.
Mm.
Ya msee anasema. Never trying to be the best. Always learn from others. And never cease. And always try to control the things that you can control, because if you focus on the things that you have no control of, they will adversely affect the things that you have control of.
What?
Maze, sabu, okay, sahi economy ni mbaya. I think kama kuna kitu inasumbua, sahi wa Kenya na everything, tukio na maandamano na everything, ni venye cost of living ni mbaya.
Mm.
Na kaa juzi nilikuwa naambia beshte yangu, sijui kana ni meja ama ni nani, tuko na meja hapa. Niliko naambia, imagine sahi kuna maandamano ina happen na mimi nakaa kijani, lakini kuna mse haezi ignore ina happen hapo nje kwao. Ina happen hapo nje kwao, so haezi ignore. Hiyo ndio maisha yenye inabidi apitie. Na umse kaa ile video ya ule boys mwenye alikuwa na analia kuhusu mtoto wake ati wanapata tear gas and everything, ukifikiria situation kaa hiyo, ni kitu hawezi ignore.
Hawezi
ignore. Lakini sasa tajiri wangu inajaribu kuleta hiyo positivity out of this. Like slow down.
Ni sawa, yes, tuandamane because higher cost of living in affect kila mse.
Mm-hmm.
Whether you true. Support the government of the
or
day
not.
Or not.
Yeah.
But you can't control it.
Mm.
How politicians wanna control na other external and internal factors.
Mm.
You get.
Mm.
But what can you do to afford that unga?
Mm.
Hakuna jobs.
Mm.
So ni wewe utry kufikiria venye unaweza eka hiyo unga kwa meza. I know it's hard. It's hard right now.
Yeah.
Because hakuna jobs.
Hakuna.
Wase wengi wanatoka kampo kutafuta jobs. But kuna mali unaweza jaribu tu kujiingiza mwenyewe uone venye unaweza make something out of it.
Mm.
Kuandamana is okay.
Mm-hmm.
It's a right. In the constitutions, everyone has a right to andamana.
Mm.
But sasa tutafanyaje tuache ku misuse rights zetu.
Mm-hmm.
Because again, when you misuse our rights, hakuna venye tunasaidiana. The freedoms we fought for don't make sense anymore.
Yeah.
Yeah.
Actually.
And this is a challenge to the leadership in this country.
Uh-huh. Yeah.
We are suffering hapa chini. Bei za vitu ni expay.
As fuck.
And then taxation pia ndiyo hiyo. Do something for your people.
Maze.
Before your people eat you.
Mm.
It's so easy to eat our leaders.
How?
But then,
mm-hmm.
when that happens,
mm-hmm.
this country will never be the same.
True.
Kenya is a beautiful country.
Yes, fuck.
Kenya is a wonderful country. I've had the privilege of stepping outside Kenya.
Mm-hmm.
And man, Kenya ni country poa sana.
Actually, nilikuwa nikuulize swali but nitakuuliza.
Hakuna haja tu iruin.
Na
hakuna haja tu imess.
Mm.
Leaders wetu wafanye kitu mapema. And this is the time.
Mm.
Yes. Because population yetu, the young gen, the youth are the most.
Mm-hmm.
So if these youths don't have jobs, what do you mean the youths are the leaders of tomorrow?
Hawezi kuwa leaders.
Hawezi kuwa leaders.
Mm.
Kwa sababu watageti experience wapi ya kukuwa leaders.
Mm.
And they have nothing to nini? To
put on the table.
To put on the table.
Yeah.
Yeah, manze. So, serikali, tafadhali.
Wakam through, manze.
Yeah, na pia sisi wenyewe, tutafute mbinu zetu.
Mm. Tusingoje tu.
Mm. Najua kuisema ni rahisi. Na hapo ndio pali sasa gava inaingilia.
Mm.
Sidhani kuna msetu amekamali anasema life ni hard. So wacha ni give up.
But kunao.
Kunao because of why.
Mm-hmm.
The government has not created a conducive environment
mm-hmm.
for the youths and investors to pump money.
Mm-hmm. True.
Because I want to import a car. I am a young guy. I want to import a car that I'll sell. And then you impose an additional 35% of tax. Someone say equal 35%.
Yeah, equal 35%. Crazy.
So, and then the economy pia iko unstable. Makes it hard.
Maze.
If I used to get like 50-40K out of hizo biashara, inamaanisha imerudi chini.
Mm.
And then the taxes that I am paying,
Zimipanda.
The problem is not even high taxation. The problem is where the money goes. I pay my tax.
Because watu wangekuwa proud hata kulipa hizo nini.
But how do I benefit from it? If it's healthcare, if I pay premiums,
mm-hmm.
make it work for me. Nisiende hosi napata kuna line ya wasee wanangoja kufanyiwa scan ama chemo.
Na umetoa tax.
Na nimelipa tax. It's sad. Sitakangi kuongelea because
venye tu kwanza umeisema kuna ngoma fulani mimi upenda J. Cole. Anaongelea kuhusu sasa anapenda na perspective ya US venye watu wanatoa tax. hizi tax zinaenda zina
buy weapons.
Weapons. Then uma ndio uma there na ganiwa. Kuganiwa wakati sasa wanaenda funeral. Asubuhi mama yake anakumbuka, oh my god, I have to file my taxes.
Man.
Man unakai unasema what?
Ni sad, sitakangi kuongelea kwa sababu ni kitu mimi ni affect personally.
Imeku affect
sana.
Aje?
Buda sina job.
Ni kweli.
Well, niko na job.
Mm, yako.
Yangu.
Mm.
Eh. But una get like it's not the same as it was 2 years ago.
True.
Ama 3 years ago. You get.
Mm.
The power of people now spending money on such things in a reduce because priorities, will you buy merchandise or will you eat?
Maze,
you get.
Sababu sasa enyewe
na tunataka to grow.
Yeah. Walai, sababu sasa hata wakati tunasema tu kuhusu at least kuna pahali sasa unajua tajiri wangu inanikamia through na ido. Lakini sasa mtu anaona akinaweza taka kubaita jiri wangu lakini
hakuna do.
Sina do. Na sasa wewe mwenye unauza hiyo tajiri wangu na unasema aki ya nani, si watu wanunue t-shirt.
Wanunue. Hata mimi ningekuwa na do ningembaia.
Ningembaia.
Una get. So yeah manze.
Wa. Aki lakini ni kitu to hope to watu sababu actually I think shida ya Kenya si ata ni leadership na zile niziko. Hizo barriers mingi ziko kwa kwanza kwa sheria na nini. Hizo ndo zinafanya vitu zisifunguke sababu ukiimagine kasa hivi ndio walikuwa wanasema kuhusu ati content creators waeke tax ya 15%. Hii kitu ina grow. Utaekaje sasa tena? Na saima watu wengi hawana job na the only way wanatafuta job ni content creation.
Bro, if you go to the biggest cities in this world, creatives wako na chance, wanapewa chance ya kucreate. If you go to New York and chomoa your camera on the streets, no one will ask you.
No one.
Try that in Nairobi on a Monday afternoon. Even after governor amesema manze, wacheni creators wa create. You'll still be harassed. I personally have never shot in town because why would I go through that risk?
You have not?
I've never.
Well,
I did it only once. Na ilikuwa organized na wase wa Baraza Media. La big shout out.
Shout out, yeah.
They are a very, very good space also for creators. Wame create yo hub yenye creators waneza connect.
Yeah.
Na kunetwork na kudu vitu zao pamoja. So naget, that was the only opportunity I had. But now I wouldn't do that apart from solo. Sunday. And here I am. I want to show how Nairobi is on a weekday.
Yeah.
The hustle and bustle of the city.
Mm-hmm.
Venye watu wanapiga shughuli Nairobi.
And that's the beauty.
And that's the beauty.
Mm.
There's beauty in chaos.
True.
So
very much.
Nikitoa kamera yangu, it becomes a problem. Why?
Umeishikwa?
Mimi sijaishikwa. But mabishi yangu washaishikwa.
Wow.
But the question is why?
Why? Yeah.
What am I doing? What's the difference between me and someone who has an iPhone and decides to also shoot the hustle and bustle of Nairobi in the city and go and edit?
True.
But I don't want to do that on an iPhone.
You want to do that with a camera.
Because that's the best.
Yeah. The quality.
So, challenge again to the leadership.
I lie.
The youth are not enemies.
They are not. Never have been.
Never have been. And the youth are your greatest resource.
True.
Yes.
But now sasa tumefanya the enemy.
We are now sasa, the enemy. So wezi yeka dredi, ukieka dredi, ndiyo iyo. Wezi yeka ndevu, ukieka ndevu. Step one, ukishiko upele kweselu na nyole wa ndevu.
Kwa nini?
Ama dredi.
Na akili ni nyuele.
Kwa nini?
Maze.
Hey.
Wezi, ni vitu tu unashanga hivi, unashanga. Na ni vitu wanafaa kufikiria. Hata si kufikiria sana. Kitu unaona tu unaona umse. Ati sasa kama mimi nikiona meja nasema ati umse ni mbaya.
Ni mbaya juu ya dread.
Sasa aje.
Aje.
Eh, walai tunaweza kasirika. Tunaweza kasirika hapa tu sasa mpaka story tulikuwa tunabonga.
Hatuko hapa kujamu. Positivity, kujamu. Positive vibes.
Positivity vibes.
Eh.
Okay. Acha turudi sasa kwa tajiri wangu. Lakini acha kwanza hata nikurudishe kidogo tajiri wangu. Nimeona sana umekolabu na brands mob. kama sahi naona umevaa hata nini umevaa nini ya Gutu. Shout out to a Gutu again. Tulisema hivyo tuna mention sana. Na I think kuna kitu hata yalisema ni kolabo. Na nimeona yenyewe kolabo imekusaidia. Umekuwa kama ukifanya mpaka na mabesto wangu akina Ashley. Na in your way ina sell sababu mtu akiona mevaa ingine na anataka hiyo kitu, kuna the public relations in it, yenye mtu ana akipata hii advertising anasema nataka ile kitu. Collab imekusaidiaje kwa brand ya tajiri wangu?
The biggest imenisaidia collaborations is networks. I believe in networks sana. Because no man is an island. Cliche, but no man is an island. Unaget. So collaborations sana sana zimenisaidia na networks. And the people I have also collaborated with have gotten networks from us.
Nice.
You get. It's about building together. I believe in building together. And that's why siu collabo sana. And wase wote nime collabo nao. Imekuanga after those collaborations, the only way is up.
True.
So hakuna brand yote ama mse yote tushai collaborate na yeye, sahi yako mahali afai kukua. Ame go level up. Sisi pia tume go level up. Because of that symbiotic relationship.
Ya kusaidiana.
Yes.
Hey, okay. Na unadhani mbona watu wapendi kusaidiana? Sababu hiyo kitu... I think sahi tumeanza kuiona na content creators, at least kama dancers tunaonanga pale kwa TikTok wanafanya. But haijakuwa like a part of our culture in Kenya.
Wase wa believe in healthy competition. Ama wase wanakuanga na wivu. Lakini sisi huku kwa tajiri wangu tuko na dawa ya wivu.
Dawa ya wivu ndiyo nini?
Dawa ya wivu ni positivity.
Nice.
Yeah.
Nice.
Na pia wase flowers zao akiwa live.
Ukweli.
So every person we've ever collaborated with, every brand we've ever collaborated with, big, big shout out.
Maze.
Yes.
Wamekusaidia.
Sana.
Yeah. Bila wao, kuna place unga kwa umeni.
Singe kwa nimeingia.
Umeingia, true. Sabu, nyewe. Sabu, hata mimi unaona kaa pod saa hii naonanga. Bila sasa kaa guest. Kitambo sikuwa nafanya na guest, but saa hii naonanga inakuwa gata fiti nikipiga story hivi. Sabu, na gain something from your story.
True.
And the listener also ana gain something from the story.
Yeah.
Na hata nini audience yangu ikigrow better.
Utapata wase watatu watajiri wangu wamekuja kusikia juu tajiri wangu alikuwa hapa. Unaona na hivyo ndio umeget wase watatu.
Yeah, ukweli.
The pod. So it's important to collaborate. And it's something I value so much.
Kweli, umekusaidia na enyewe tumeona matunda ya nini. Something else, I think ni importance ya social media. Social media iko na mambo mapya.
Sana.
Sahi kwanza mpaka kuna threads. Mi yo threads kwanza. Sitaki kuchomea watu lakini mi si fan wa threads. Nimeingia lakini najipatanga tu narudi tu Twitter.
Unajipata unarudi Twitter.
Lakini Twitter nayo inataka kuitwa X. Shanga.
Mambo ni mengi.
Muna complicate social media sana.
Eh.
Tena kuna wasi, sasa wamepata, like you are talking about kupata hate on social media. Na bado kuna watu wamesaidika sana na social media. And something I think nimeona atajiri wangu ni the growth imekuwa na social media. The numbers, kwanza tukubali hata numbers ni muhimu. Na bado kugrow tu, sababu actually so, ni tajiri wangu imegrow sana sababu ya social media. What would you say about venye tu imesaidia tajiri wangu na brand yako hata kwa photography?
Social media sahi, that's where everyone is going. And that's what everyone is doing. So you just have to find a creative way of maneuvering hapo hivyo. Because your next client is there.
Yeah.
Your next collaborator is there. The next person who's going to give you business is there. The next person you're going to give business is there.
Is there. Hey, umesema fiti.
So, If you don't use your social media, if you don't show up, then you have nothing. If you're a brand that depends on social media.
Mm-hmm.
But if you look at the biggest brands in the world,
mm-hmm.
they're on social media. Yeah. Twitter is on Twitter.
Yeah.
You get?
Mm.
So if Twitter is on Twitter and it's their own platform,
mm.
and they're not only there for support,
mm.
then who are you?
True. Is Instagram on Twitter?
I don't know.
But bado kuna konga na yonini.
I wouldn't be surprised.
Yeah.
Acha ni check. Mm-hmm. Tuko na internet.
Yeah. Atuko, atuko please.
Atuko jangwani.
Bana.
Hey, bana.
Tuko sawagongo.
Wow. Wow. Sioni kama wako Twitter.
Hako.
Hey.
But at
but
least
Instagram is on Instagram.
Yeah.
So, mm. who are you? Nandiyo nasemanga.
Mm-hmm.
Show up for yourself.
Mm.
If you don't show up for your own, mm. ama for yourself,
mm.
someone will show up for you na utapenda.
True.
So as you see, as you can see,
yeah.
wacha tupe viewer vivid description,
mm.
tajiri wangu is
achane kuchukue pale.
Tajiri wangu is wearing a sweatshirt made by Agutu.
Agutu.
Yes. We like to call Agutu our baby brand.
Yeah.
Because the guys at Agutu are people we've collaborated with before.
Uh-huh.
And now they are launching their baby. So who are we not to support?
Yeah.
Who are we not to collaborate?
Mm.
Hivyo ndo inafaa kukua. Because the person who buys this mm-hmm. does not necessarily have to be my client.
Uh-huh.
Mwenye atasema, Agutu inakapua kushinda tajiri wangu.
Mm.
So let me buy Agutu. No, it doesn't work that way.
Mm.
If they're meant to buy mine, they'll buy mine.
True.
If they're meant to buy Agutu, they'll buy Agutu. Mm. So show up for yourself,
mm.
support people.
And show up on social media. Na umeona enyewe inaweza saidia.
Sana.
Si ati nikitu unaambia watu kenye ujafanya.
Again, we go back to venye niligrow.
Yeah.
Unaona?
Ah.
Si feel kitu nikivaa brand ya wenyewe.
Mm.
But ukinipata pia mimi nimevaa yangu. Hey Buddha, utashanga huu jamaa kwani hii. Did this tajiri just drop from heaven?
Bana.
Eh, manze ni hivyo bana. Eh.
Ukweli, ukweli.
And unaona pia sasa wasi wameanzia hii Agutu, Jera, Mr. CEO, ana follow in whose steps?
You.
Ours.
Mm.
So, he's also my younger brother. Nilikuambia niko na brothers wengi. So, kama hatuja set hizo foundations, zenye wanaweza watch.
Mm.
Nani atawasetia?
Mm-hmm.
They'll get the wrong example.
True, yeah. True. Actually, hata ukiangalia, mi wana, kuna vitu zingine, kuna kitabu nimetoka kusoma ni Outliers.
Mm.
Yes, in story of success. Kuna vitu ziu happen ya mse, zenye hata siwe umekontrol. Like, we kuzaliwa kwenu, siwe umekontrol.
Simi nimekontrol.
Like, kuna mse alizaliwa place ya violence. Ilibidi ya kuwe violent because hiyo ndio environment aligrowia in.
Yeah.
Au ndo watu alijua watu wa kwanza.
Mm-hmm.
And the same too bado kwa positivity and kama kupromote brand sasa kama ya Agutu.
Yeah.
Agutu sasa akienda tu hivyo umevaa, umeenda tu pahali mtu akuulize, hii ni ya nani? Naweza dai kitu kai.
Eh.
Yeah. Una grow.
Una grow.
Mm.
Una get. Na kuna hiyo satisfaction una get. Mi hata nikiona huyo boys anaomoka na namuombeanga kila siku aomoke. Hakuna msi atakuwa happy kama mimi. Hakuna msi atakuwa happy kama mimi. Wachana na wazazi wake. Mimi nitakuwa happy. Na kila siku ni kumpush. Namuombeanga akienda kudujoba maki get gig. Yeye uniuliza, Alf. Si wanatoa do inakaa hivi. Tuduaje? Namuambia Buda. Kuna mistakes mimi nilimake ndio usimake.
Mm.
Kama iko hivyo achana tu nayo. Yako itakama.
Mm.
Jua it makes sense pia. Kila mtu ako Nairobi ku hustle.
Kweli.
Mbona utumiwe?
Usitumiwe.
Usitumiwe. Ukiweza tumiana lakini u make sure mtu umetumia.
Mm.
Haendi akilia. Hapo ndio collaboration inaingia.
Mm.
Unaona?
Mm.
Mnatumiana wote.
Mm.
Na nyinyi wote mnakuwa mko satisfied. Mm. Hiyo ndio kutumiwa inafaa.
Mm.
Kutumiana.
Ah, ni kutumiana.
Kutumiana.
Kweli. Si kutumia mtu.
Si kutumia mtu.
Mm.
Mtumiane.
Mtumiane. Kwa hiyo ni kali. Hey, leo nimesoma vitu kadhaa sababu. Enyewe sababu unaona kaa nini? nikiangalia car brand ka gani chani sema brand nyingine sema tume mention sasa tajiri wangu
sema hata kitu wana deal nayo tutashikanisha watulipe bana
watulipe tu hivyo tu
eh
sasa kuna kitu nimekuwa nikitaka kukuuliza bado sababu watu huona the glamour ya tajiri wangu and everything what is the biggest challenge you may face na tajiri wangu
we I think just the environment ya investing kwa this country it's so limiting because we have very very many brands that are doing amazing things in this country but you don't see them because somewhere kuna kitu tu ina happen yenye the leadership has control of for instance tuseme tu registering a business utapata excuse me though it's easier ni online teketeke umemaliza but sasa ikifika ni ku get raw material una get ku get raw materials mpaka u make the final product
ni kazi
na ni expe una get
actually kuna wakati fulani niko nasikiza radio alikuwa ameleta umse wa shop zetu alikuwa anasema alikuwa ameenda China anapata venye kuna vitu yani zinakujaga wanatoa vitu huku lakini kuzipata huku ni expert
cuz give me a reason why EPZ they make the best garments in the world EPZ iko hapa kite
hiyo kitu ni funny ukifikiria
it's so funny and then they export and then they come with a tag nothing else
hivyo tukuweka tu
if you are speaking value addition ni hiyo tag designer brand and then it comes back and it doesn't come back immediately it comes back as mtumba and it's still expensive
what
so imagine if tajiri wangu goes and buys bulk merchandise from EPZ comes adds value we brand fiti we package fiti for your local consumer one wale wasiuendea mtush wata get ujanja ingine ya kuendea mali safi EPZ
na watu watafika bei
life yule mse itakuwa better and necessarily si hata sasa lazima brands kama sisi to deal directly na EPZ
yeah true
EPZ wanatumia wase wa mtush bulk ya match wanatumia bulk and then as we go buy from them you get
yeah
do inatembea but sasa bro what's happening
mambo imekuwa ngumu yenye haifai kuwa ngumu
we have to import t-shirts kitu basic inajengwa huku Kenya but we have to import from a neighboring country
wow
so before June May there was a shortage ya t-shirts why because the people who distribute that good quality of t-shirts hawakuwa na stock why because zimekuwa mahali zinangoja clearing why because the government wants to become tougher on tax
of importations yes. importation wow
so already ushafinyilia umse in that period bei hizo t-shirts zimeongezeka and we know this country once price goes up it will never come down
true
so for a business like us that's a challenge because now someone also has to bear that burden we have to push that burden to our customer and we don't want our customer to run away we also understand that times are tough una get so it's a big challenge But we move nonetheless. As I said earlier, mm-hmm. the sales is not as important.
Yeah, as a positivity.
Positivity.
Mm.
Yes.
Wow. Okay. So the only way and ni leadership too. Yani ile story tulikuwa na bonga. Hizo ideologies zenye ziko zi waziangalie tu zi change. Then tajiri wangu will be better.
Yeah, it's simple. I usually have a conversations with my dad.
Uh-huh.
Nimejanja sana.
Mhm.
Anasemanga sisi ndio jiseti. Sisi bona tuna import sugar.
Na tuko nayo hapa.
Na tuko nayo hapa. Simple mathematics. A car that is 30 years old.
Mm-hmm.
Acha to compare lemons to lemons.
Mm-hmm.
Tuseme gari gani. Tuseme kadudu tu.
Mm-hmm.
Kadudu ka 1980s.
Mm-hmm.
Hayezi outperform kadudu ya 2020.
Mm-hmm. Walai.
In the context of sugar companies, machines zilibaiwa 1980s are not as efficient as machines za squeeze.
Kweli.
So step one, upgrade those machines.
Mm.
If you are getting a ton of sugar from, tuseme miwe natoshana tractors mbili,
mm-hmm.
you'll get more if you upgrade those machines.
Mm.
And then panga venye farmers wanapanda miwa.
Mm.
Isikuwe wote wamepanda January, hiyo Western Block yote wamepanda January. Alafu time ya kuharvest wana harvest wote pamoja. Zikuje zikwame kwa gate. Ziharibike.
Na hivyo ndo tunafanyaga.
Eh. Panga January to March hii block mpande. Meanwhile, hao wengine wana prepare land. By the time
July
wale wanamaliza,
yenyu
na ina grow.
Mm.
By the time na harvest, awa narudi kuplant tena.
Mm,
cycle inaendelea.
Na kila mtu ana benefit.
Na kila mtu ana benefit. Hakuna farmer atalia dozi mechelewa kwa sababu miwa yenyu bado iko kwa gate.
Walai.
Just do that to one sugar company.
Usiki kwanza, sasa umesema sugar. I think sugar umesema sababu ni hizo saidha kwenu.
Na ni easier.
Yeah, sasa unaona, mimi na relate sasa na kitu ka majani chai.
Yes.
Majani chai in the same. Watu kila siku awase wa uenda kuvuna.
Harvest, yes.
From Monday to Saturday. Kila siku. Mm. Unaona tu wa mathe tu wa meni. Lakini bei haiongezeki. Unasikia wanangoja kitu inaitangwa bonus.
Man.
Na hiyo bonus ina come once per year. Na kuna wakati inaweza kosa hata. Ibu imagine. Lakini kuna watu tu wako pahali, wako maisha tu mzuri.
Soft office. Life. Soft life.
Maze?
Eh, bana. Hawa youths wenye muna piga.
Mm.
Ndiyo wako na hizi ideas zenye zineza saidia hii country. So sometimes also listen.
Yeah.
Yeah. It's good to listen.
Mm. Kuna kitu ingine niliona ulitweet, maybe utaverify hii information. Kuna mtu ulipata akiwa mefake brand yako.
Manzi. Na mtu aliona ni tajiri wangu mwingine.
Ah, hata si wewe.
Si mimi.
Ehe.
Tajiri wangu. Kwani siku hizi font yenu ili change? That's where authenticity also comes in. If you're authentic and you brand yourself well, it will be so easy for your brand to stand out. So this guy went, printed his t-shirt. Sijui kama bei yetu ndio ilikuwa juu sana.
Mm-hmm.
But alienda ka print t-shirt yake hapo, nini nini. Nikaangalia tu nikasema sawa, iliuma, but...
Uliona?
Eh, niliona.
Wow.
Niliona manzi. Nilifeel vibaya. Nilifeel vibaya because... I have worked so hard on this, you know.
Mm.
And it's something I love. You wouldn't have a child and then you see someone
destroying it.
Destroying your child.
Yeah.
On a get.
Mm.
So it'll hurt.
Mm.
But then you only control what you can. So say to me take measures. We are just waiting for the next copycat.
Tukua hivi ready.
Tukua hivi ready. So, mukae mkijua. Copy at your own risk. Copy at your own risk.
Niliona umetweet hivyo nikashanga sasa enyewe. Kila nini enye iko na challenges sababu wa. Singe imagine kitu. Ni simple.
It's simple.
But najua iko na kazi mob ime go through.
Sana.
Every t-shirt enye inatoka. Enye imeandiko positivity message.
Bro, mi usema pia God anakuwa liningi na wase wako na dream na vision kama yako.
Mm-hmm.
There's no single day
tushairudisha
match ati match ni mbaya.
Ever.
Ever. The supplier gets that. The printer gets that. The guy who delivers gets that. We don't have complaints all around that t-shirt yako ni mbaya. Imekatika ama imeraruka. Ama ina fade. Msewa delivery atujaisikia. Msewa kwa delivery amenidanganya. Hajafika. So, imagine doing that. And then you start seeing fake stuff. Yeah, your brand. Inakuanga. Ina heart.
Disheartening.
Ina heart sana.
Mm.
Because, yes, sawa hata kama unataka kukopi.
Mm.
But make sure the quality stands. Abana, go for a high quality t-shirt.
As a copy.
No, go for a high quality. You want to copy? Go for high quality t-shirt. Look for a good printer. Make sure no one can differentiate that from the real. That way, hata mimi naeza sema sawa umejaribu niti. Ni kuambie. Lakini next time, ongea basi na sisi tupange. Hatuwezi shindwa kukupea t-shirt moja. Kama unataka sana.
Okay. Hey, iza maze kwa hiyo experience. Kama kwanza, mimi nilidhani ndi ulienda tao. Kwanza vene niliona hivyo nilidhani umenda tao.
Eh.
Ukapata na mtu hivi.
Hey, hey. Siku ikaweza fika sasa naweza nona. Hiyo natoka kwa block watu wangu. Nawapigia tu simu.
Yeah.
Nawapigia tu simu. Nawambia, hey, watu wangu. Tumepanga kutoka kwa block sana. Unasema.
Ndiyo ima saa.
Tuende ni hivi.
Maze. Kali, kali.
Maze.
Sasa, ulikuna pali ulisema umetembea sana mpaka nini. Umetoka Kenya. Kukuhaji uko. Miss J toka Kenya.
Kukuhu kama huku.
Umetembea Sierra Leone. Place ingine umetembea ni wapi?
Nimeenda, sijatembea pia sana.
Umetembea bro.
Nimeenda UG.
Aha.
Nimeenda TZ, nimeenda Zanzibar, nimeenda Sierra Leone. Yeah.
Experience?
Na nimeishi Kenya.
Na umeishi Kenya?
Yeah.
What is the similarities and the differences of these countries?
The similarities, one,
mm-hmm.
all of us are black and proud.
Mm-hmm.
Very beautiful yeah. people.
Mm-hmm.
Two, Mwafrika ni Mwafrika tu. Kiona tu venye Mwafrika na deal na mambo yake. Unapiga tu salute unasema yes. Thank you brother. Thank you brother. But differences sasa zinakam in terms of infrastructure. And then I think the history of every place in a making those in people become a certain way. Live a certain way of life.
True.
So unage tukienda place ka TZ na Zanz.
Mm-hmm.
At least with the people we met,
mm-hmm.
they were very welcoming.
Mm-hmm.
Unageta di msiana watika around, ni mfiti. Yani ya wana ukora mingi na magendo mingi.
Tu hata wako beta kutuliko. Sabu
huku Kenya bana lazima.
Kuni kubad.
Kila mtu ni biz.
Kila mtu ni biz.
Kila mtu ni biz. Neza kwa nimekuangalia hivi hiyo mic unaongea nayo nisha pige sabu.
Bana.
Manze. So, manze. Wako chilled, welcoming. Tuliandadi kwa wenyewe, tukadishi. Tukakula huko, tunaitwa mpaka birthday. Bana, njoo ni mle keki bana.
Wow.
This is Tanzania. This is Zanzibar.
Okay.
UG wako uptight kidogo. Wanakuangalia na ile macho. Mkenya wewe.
Wewe tunakushuku wewe.
Unadu nini hapa wewe. So wako na hiyo ka. But pia ni wasi wa fit, ni wa welcoming.
Uh-huh.
Pia I enjoyed the experience.
Mm.
hata kama sijaingia pali kwingine huku Kenya, yao ya huko nilienda. And then Sierra Leone was the biggest challenge, yani. I don't know, I think probably it's because of history yao na war.
Oh,
They're not as welcoming.
Wow, okay.
They're not as welcoming, so una get kudil nao ni harder. Kama especially kama uko sasa peke yako, tuseme sasa wewe umeenda tu hivi peke yako huko hivyo, unaweza get challenge sana. But funny thing, place hata tulikuwa tumeget accommodation, the manager is Kenyan.
Na by the way, hiyo kitu unasikia
never in this world did we think, because when tumefika huko the flight was long. And then
like how long?
It was like 11 hours.
Wow.
Time difference, wako like 3 hours behind. So tulifika huko around 6. Hii inamaanisha huko ni 9. Usingizi kwanza inakutwanga. Unafika hivi liko hiyo time ya COVID. So wana insist lazima mfanywe COVID test hapo. Na umetoka kufanywa COVID test huko.
Wow.
It makes sense.
Yeah, it makes
sense. Then unaambiwa ni sawa, usha vaccinatiwa hadi liko hiyo time ya ndio the second vaccine ilikuwa imeanza kuingia. So hiyo period ndio me at least I had gotten the second shot. But wase tulienda nao walikuwa 1-1-1. So we ume get your double shot, unaweza zurura, lakini hao wengine lazima wakwe quarantine 3 days. Nani ana choose hoteli?
Wewe.
Serikali. Si wanakulia na wenye hoteli.
Wow.
Za unapewa hoteli manze bei hapo ni ngori.
Wow, nilidhani ni wewe.
Aje wewe unajua hoteli gani huko Buda?
Shoot.
Eh, so kwa ulienda na arrangements zako hizo jo.
Kiboko.
So tukaenda mimi sasa siwezi kutoka watu wangu, nikamwambia hata mimi sijapewa shot yangu ya pili.
Tukae pamoja.
Tukae tu quarantine wote. Kaka hapo 3 days zetu. Mdogo, after umemaliza sasa setu hawako welcoming.
Na sasa ukimit na lakini ni wakati wa COVID, sijui kama uliweza kumit na watu kama maybe TZ. Na ukimit sasa watu, sababu hapa sasa ni protocol hapa kwa airport. Na watu sasa wenyewe
wasee pia wenyewe
wako hivyo tu bado.
Wako you are one word away from pissing someone.
What?
At least with the people I was with. Una have to kuwa careful manze. Useme vitu funny. Pia unaambiwa huko wanakula mamanki. So mimi nilienda huko nilikuwa tu nakula fish. Afadhali nisijue ni fish gani. Ataka ni ile nimeza jona. But si dishi monkey bro. Si dishi monkey.
Ni nini unaweza dishi ile weird kabisa? Unaweza dishi nyoka?
Bora inakula binadamu, mimi siwezi idishi. Hiyo ni wani. Sikudishi monkey bro. Ilikuwa careful.
Very careful.
Careful na food. Unaambiwanga.
Mse tulikuwa. Nini umekula sasa?
The wildest thing nimekula ni octopus.
Where?
Na ni tamu.
Ai.
Mbaya, nilikula Zanzibar. Pale Forodhani. Kuna place inaitwa Forodhani. Ikifika jioni. Like the ushaona ile video za watu hiyo wanaruka kwa maji, hiyo place sasa. So hiyo place kuna street food kuanzia sijui hapa mpaka sijui wapi. Hakuna street seafood yote unaweza kosa.
Wow.
Na zina slap. The best food nilikula ni za dish Zanzibar.
Octopus we.
Ni tamu sana.
Naweza penda kukula.
I never thought.
Naweza penda kukula vitu ni. Na kwa gaule msena jambia ile wakati nitapata pesa vizuri ya kianani. Nitajaribu hizo vitu.
Ni nini ya siku enjoy? Prawns. Siku enjoy. Tho siku kulia huko nilikula tu huko.
Huko.
Hizo ndiyo vitu wildest ni shaidish.
Mimi sijui ya nini maikula wildest. Una tu kila kitu ni normal. Bana. Kali sana. Story yako ni tamu sana nani.
Tumepiga story sana. Itakuwa episodes ngapi? Part 1 na part 2.
Ni 1 hour?
Hey, tumeenda more than
10 minutes.
10 minutes.
1 hour 10 minutes. Lakini hata hatuwezi maliza story yote. Yaani ni just
tunagusa-gusa.
Tunagusa-gusa tu. Na yuko gusa ndo I think msee fulani anaweza sikia aseme let me push on sababu kuna kitu amesikia yani unaona hata tajiri wangu yani tunaweza angalia hivi tuseme yani hatungejua umepitia vitu kama hizo lakini mtu akisikia anasema ah hata shida yangu ni kidogo
shida watu wako na mashida hii unasema ga boru uko alive
boru uko
hata usiangalie shida zako na shida za watu wewe sema tu boru uko hai unaweza enda hai
yeah nice na wewe ni msanii unaona uko na wale kadhaa
itabidi nimekuwa ghostwriter mwanze usanii niandikie
kali sana sasa before tumalizie show siko na maswali tu za around Kenya swali ya kwanza what makes you proud to be Kenyan
what makes me proud to be Kenyan Kenyan artists are the most creative in this world. Cheki Hollywood, bro. Cheki Hollywood. Cheki ma producer wa mangoma maju. Cheki ma producer wa Kenya. Cheki actors wa Kenya. Cheki wasani wa Kenya. Cheki brands za Kenya. Podcast yako inaitwa aje?
Kenyan Diaries.
Alafu. Give me another reason why I should not be proud.
Nice.
Ata Kenyans on Twitter make me prouder.
Hii ni kali.
Kenyans on Twitter make me prouder.
They make you prouder.
They make me prouder.
Nice.
Because they will support everything Kenyan.
Aha.
And they will bring down anything Kenyan.
Mm-hmm. True.
But what do you focus on?
The positivity.
Yes. I am happy to say, tajiri wangu, ime support you on a very, very many Kenyans on Twitter.
Mm.
Ama kama ni kidogo, kwetu ni wengi. Mm. Kwetu ni wengi. Because 5 is a crowd.
True.
So the 5 that support us, they mean the world to us.
Mm.
So, yeah.
Mm. Nice. Jimbo anajua answer ya hii, but what makes you not proud to be Kenyan?
Unajua answer.
Tumeongelezana kwa bodu mpaka naiona tu.
The leadership.
Maze?
I'm looking forward to that day. Yenye mse hataki kukua leader.
Mm.
Juu atakulia doya wa Kenya. Mse hataki kukua leader.
Mm.
Juu wanaenda kuimprove lives za wasi.
Za wa Kenya.
Hiyo tu.
Olai.
Mse atasema nimetenga 1 billion. Yenye nendea my youth. Wai area. Na hiyo 1 billion from the first cent to the last cent ikuwe accounted for.
All of it.
Mm-hmm. Because if I go to a hospital, nilipe, tuseme bili yangu ni 3,000. Iyo do, iyo uenda wapi. Sinenda kwa hosi yenyewe. And then do itakuja ilipe mshara ya madaktari.
Yeah.
So mbona nilipe hii bill, alafu, doc achune 2,500, alafu hii 500, ndiyo bado anataka iende kwa mshande yake.
Wow.
So we pay taxes so that our taxes can sustain the government and its operations.
Yeah.
Make sure it pays the entire leadership from uko juu kabisa mpaka uko chini.
True.
And then ikishawalipa ndio imebaki yote it go into development.
Mm.
That day I will be very very proud. Of Kenya.
Tunaomba.
Ipo siku.
Mm. Tajiri wangu.
Mm.
Who is your biggest Kenyan role model?
Jera.
Nice.
Yeah. I love that boy, man. No homo. sana. Ule boys anajituma, bro. Ule boys anajituma. Juu, hawezi taka kukua mse unabuild.
Mm-hmm.
Alafu wase umebuild, huoni wakijituma. Ama wase umehelp kubuild. Ama wase umeshape. Juu si jam build. He's his own man.
Mm-hmm.
The most I can do is mentor.
True.
So, nikiona ameanza kudu photography yake, videography yake. Mine is just to support. Nikiona ameanza brand yake, anadu art yake.
Yeah.
Jerana kwanga ni kama mimi mdogo. Juu kila kitu anadu, nimedu.
Umedu. But in a more better way na easier.
Well, not even in a better way.
Uh-huh.
Acha niseme nime experience.
So api.
Kila kitu anadu, nime experience. So mimi namfundisha through my experience.
Mm.
Eh, na inakuanga so fulfilling ukiona manze vitu zina happen, venye zina fazi happen. Haendi ha lose path.
Segemnega.
Hame choose path yake, lakini ha choose, hame choose path, but ako kwa leni yake.
Kama kuna kitu naweza commend, yani ni iyo, sabu the same thing. Alisema wakati likamkwa poda, alisema mika kuna mtu nimeti ni tajiri wangu. Then wewe kuja ukasema hiyo, like, hiyo bro, hiyo partnership ya everything yani mnafanya.
Mm-hmm.
Ni kitu, mtu anafaa hivi, I envy ya semeneza taka kuwa hivi na ni. Na bro yangu, masizi yangu, mtu mwingine tu yani, saidiana tu.
Na mwambia anga, mina angalia ile siku yenye tuta make wealth, na hii wealth ikuwe in the family, na the people around us.
People around you are also important, true.
But because ukianza na family, inamaanisha hiyo wealth, the only way mnaweza iruin ni mkiamua kuiruin.
Nyi
wenyewe. Because nikiwa na do, ama nikiwa na wealth, nda make sure mtoyo wangu, ako kwa environment yenye yeye pia, ako comfortable, na anaweza make wealth yake. Na si ati ana make wealth ndiye akule na mtoi wake peke yake. Akule na kuzo yake ama bro yake ama sister yake ama auntie yake kwa familia. Utapata kwa hiyo lineage kuna boys ama dad mama mother ama buda ama auntie atakuwa na bishte yake tight kabisa na haizi omoka peke yake. It's lonely at the top.
Very lonely.
Na hakuna mtu anataka kuwa lonely at the top.
Yeah, true.
So the most atafanya ni nini? Ashike mkono ya umsi yako hapa kando yake ubishte yake. Amwambie ni aje?
Tuishie hivi.
Naenda hivi, tuishie. Unapata ule mse pia atakuwa place better, atafanya mtoi wake the same. Venye umefanya huku. Unapata network yenu imegrow, family yenu imegrow. Inakuwa kitu wa mwezi destroy in generations to come. Unless you decide to.
True.
Yes.
Nice. Very nice. Umeisema vifiti. Aya, so lingine, if you had a chance to create a law that every Kenyan would follow, what would it be?
Law yenye kila Mkenya anafaa afuate. Nasema hii juu mimi ni driver bana. Wasi wandudhi watengenezewe barabara yao na wakae hapo.
Wanasumbua.
Kuna wale wazuri. Wazuri naye ni wazuri.
Eh.
Lakini kuna wale wengine unaka hivi unaangalia unashanga huyu jamaa. Bro ko Thika Road umefinya uko 110. Alafu unaona kimseki ya nduthi kiko katikati. Ama uko huko fast lane. Uko mwisho unaona tu mse wa nduthi yako hapo. Ako jaba kwanza ameweka zile speaker zao. Amelipua na kinyambi ako 80 na masani ya pesa hiyo. Thika Road ni kama expressway. Ni watu wako kazi
mboka.
Ni barabara ya kazi, si barabara ya sherehe. But hiyo ni jokes. Wa Kenya tu, kama kuna law yenye naweza fanya yenye wa Kenya wa follow, hiyo law inaweza sema ikuwe law ya wa Kenya kufuata law.
Sabu law iko.
Law iko.
Mm.
But sasa, law ya kuenforce hiyo law. Bro, kama uko na kesi na karawa traffic, enda kotini.
si ati
nyuma. Na huko kotini pia watu save your time, kama ni charge ya drunk driving somewa mashtaka zako, kama ni kuenda ndani ufanye nini uende ndani, kama ni kulipa fine ulipe fine. Hivo uneliminate one corruption, ndio inapotea hapa katikati inaisha. Judicial system si imesupportiwa. Pia wao wajitegemee
kweli,
wasingoje kubribiwa kila sande watoe masheria azifai. So lo yangu inaweza kuwa lo ya kufololo.
Nice.
Papa fololo.
Papa fololo. Kenya tunakuanga na makuot na matrend mingi.
Yeah.
Nipatie a quote or trend that you love or you like to share with the audience.
Quote yenye napenda inakuaga tupo site.
Tupo site.
Inaingianga kila mahali.
Kila mahali.
Kila mahali. Kwa job, tupo site. Yeah. Niko site.
Yeah.
Macha nda kupigia nikimaliza. Uko sherehe. Niko site.
Yeah.
Zimeshika.
Come through.
Ama uko church, tuko site.
Yeah.
Sajame. Amefanya ile kitu manze.
Wala. Hey,
bana. So hiyo ndio. Hiyo ni bamba tu yaani.
Wala.
Alafu inaingia kila mahali. Yeah. Smooth. Hata sahi tuko site na inaweza mbaya.
Hiyo yani ni Kenyan. Hiyo hakuna mtu anaweza sema ni hiyo ni Kenyan.
Eh, mtu hataezi niambia hakuna matata.
Bana.
Wazungu walishachukua hakuna matata.
Na wakaifanya yao.
Ah.
Eh?
Wako karibu kukujia jambo.
Bana.
Eh.
Na ni gani unachukia ama yenye kubambi tu?
Mimi pata fani. Hata si nini si secret.
Uh-huh.
Ni tam ama ni jina.
Uh-huh.
Nitaji de mama mtu wako mpoa.
Mpoa.
Shida ni mimi find too funny yani. Yani for no reason what I hate. Si chuki. Yani yeye ni bamba lakini ni weird. Mimi find too weird. Mpoa wangu.
Anakaa fit.
Huo mpoa wangu anakaa fit. Sengine unapata mpoa ni mbaya bana.
But unamuita mpoa.
But ni mpoa.
Ni mpoa tu.
Eh. Mpoa ameleta kichwa.
Ameleta kichwa kwa ngumu. Eh, kali sana. Hizo ndo maswali za Kenya tu. Za kuflow tu na Kenyan vibe. Shukran sana mazee tajiri wangu kwa come through.
Nashukuru pia.
Story yako ni poa sana na nimelearn vitu kadhaa na story yako. Na wewe mwenyewe unaninspiring sana.
Hey,
naweza kuata sikujui sana lakini vitu naonanga nasema wenyewe boys anafanya kitu kali sana.
Usidanganywe na Instagram.
Hapana.
Domani Munga alisema huko Instagram vitu mimi naonanga siwezi ngoja kuomoka.
Ama
nimesikiza wa kardinali sana banze. Kuanzia kitambo huko enzi za Rhyme Gym.
Hiyo ni kitambo.
Ni kitambo. Ska alikuwa bado ananyoa kipara.
Wow.
Hey, manze. So, hey, manze.
Shukran sana.
Hey, na shukuru pia kuwa hapa. Sijaidu podcast, by the way.
Indo wakati ya kwanza.
Indo wa kwanza.
Ah, kali. At least wako ukiambia watoto wako kuna moja ulipiga.
Manze. And too many more.
Kweli. Tena kitu ingine hata unakuanga mtu easy sana.
Walai.
Wewe ni easy, yani hata kuna msiani hata ukibonga na yeye ukam juani unaweza pata hiyo gumu. Wewe tunaweza bonga tu hivi.
Ni god.
Eh, maze. Kweli. Kuna kitu unaweza dai kusema before tufunge show?
Kwa kila msiani anasikia.
Asanteni
sana kumtake time yenu kukaa chini kusikia hii podcast yetu. Na msikize episode za before, msikize episode za sai, mtu follow social media, alafu sisi pia kama tajiri wangu, mtu follow, tunaitwa tajiri wangu on all social media platforms. Personally mneza ni follow, alf_254_, and then hapo pia utapata kila kitu na do.
Photographer mwenyewe.
Photographer, videographer pia mlete gigs. Ni kubaya. Tupo site. Na kila msee anasikia hii podcast, manze, never give up. Remember to always show up for yourself and show up for your people. Because that's the only way we are gonna win this war called life. Well, life is not a war. But that's the only way we're going to be remembered when we are no longer here. Yes. We ni tajiri wangu. Your legacy matters. Build it now.
Well said.
Yes.
Signing out. Hey, Nikali.
Peace.
Peace. Hata niongeze nini. Tufunge tu show. Shukran sana kwa kila mtu amesikiza show. I hope umesoma kitu. Na kama kuna kitu imewe kubamba, share it with another Kenyan. Usikwe mchoyo.
Mm-hmm.
Mazi. So until next time, adios.